Rita. Suspense.
Stradamus.
Kukululuka munga mumainu muchitila. Kukonda ulu wadani mumu mufunila. Ndipo ndika sochila. Pa mavuto ndikulambilani ndikutamandani ndikumbuke maumboni ndipo ndikuyamikeni ngakale pa mavuto ndikulambilani ndikutamandani mundikumbutse kuti moyo wanga udalila inuyo mundikumbutse omwe ndachoka po dalila inuyo mundikumbutse
Ndima fila ngati ndili ndeka Weyeso pusha ngini kuma osa teka Ndikuwe banji poti mwina sizu mfeka Kuma ndika kumpuka mau wano ndima deka Inu munati mundi tsakulila ndika kokoda Ndika duala ndimu masanduka dokota Olo satana ama bwela ndiku tokota Kuma pantima panga muna ikalokoka Inu ndinu alfa omega Kundikonda mpaka nzafa usaleka Ndima vuto akabwela sindilila ndima yangana kwa yawe Ndima ziwo disanga nditaye
Mundi kumbute kuti moyo wanga udalila inuyo Mundi kumbute momu ndachoka po dalila inuyo Mundi kumbute Kapo dalila inuyo